Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 ijoro. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi ni cya kiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero kuri radio yanyu. Uyu munsi turaganira ku muco wo kugura abagabo mu Rwanda. Inzego z'ubuyobozi bw'ibanze n'inama y'igihugu y'abagore bavuga ko uyu muco uboneka cyane cyane mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'uburengerazuba y'u Rwanda. Kugira ngo umusore rero yemere kurongora umukobwa, uyu nguyu umukobwa rero agomba kubanza kumuha akayabo k'amafaranga. Twatumiye umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Abamfasha baracyamushakira, ntabwo turamubona ariko turakomeza tumugerageze. Hagati aho nagira ngo mbe mbahaye ijambo mutange ibitekerezo kuri uyu muco wo kugura abagabo by'umwihariko muri kariya karere ka Nyamasheke. Kuri telefone turi kumwe na Ndikumana. Ndikumana we,
mwiriwe neza ya kujwi rya Amerika.
Wiriwe nikose. Mu gihe tutarabona umutumire, ibi byo kugura umugabo urabivugaho iki?
Ibi byo kugura umugabo. Ahubwo mwe mwimenya muteba byatanguye kera, imaze igihe kininiya. Ubu jewe ndi mu gihugu cya Tanzania. Byaratanguye abagabo kubera basanze we ari bakeyi. Habaye abantu bagenda baza hamwe, abagore bakatababaho bafite uburondero birukanga mu masoko hirya no hino. Abagabo benshi nabo usanga bakora ibyabo nyine bisanzwe, mbere n'amikoro usanga n'amikoro ari make. Ugasanga rero abakobwa kubera ari benshi bakata bagomba kuganira abahungu.
Niko se ndi kumana. Bitandukaniye hehe no kugira inkwano? Bitandukaniye n'inkwano, ibyo bita dot mu Gifaransa.
Bijya na dot twasanzwe abantu benshi baranize uko bijya na dot. Wagira dot umugore ukabuguza akabuwawe. Ariko ubumubanye ubuhanzi mu mwanya muto, umugore ni gurumbanya akagutagwa sandaro ngo yarefundi mugabo wenda ukiruka amasenare n'abana be ngo bakomereza ibintu bagukomereza abana bikaba ikibazo. Ahubwo uyu mugambi wo kugira ngo abagabo bahitemo bazagenda ku bagore bashaka turimwe ngo riteramberera.
Niko se Ndikumana, agace uherereyemo, ikirere uherereyemo, akarere uherereyemo ka Tanzania ni hehe?
Ni Mwanza muri Tanzania.
Mwanza.
Eh.
Uhamaze igihe kingana iki?
Imyaka 9.
Ese wa urubatse?
Ndubatse mfungure mu rundi kazi.
Narinjye kukubaza nimba nawe barakuguze.
Nanjye sinimara ko umugore w'umurundi kazi mfise ariwo twavanye mu gihugu cy'u Burundi. Nayo ahandi abagore abantu wayekera abantu waye, kuko umugore agwise ushaka texto cyose akagutwa ndebisotse aguhije ugomba ukagenda bisotse kabiwe cyangwa katazana matungo yiwe yose afite akayazani wawe
eh ushobora no kujya kubiwe
ushobora no kugenda kubiwe ukabaho igihe umugore agucotse akurambirwa afite uguta karondera uwundi Ahaba ari amashyirahamwe menshi abayeho aburanira abantu abamugabo ishyirahamwe riburanira umuntu w'umugabo nayigeze riboneka amashyirahamwe aburanira abakenyezi ni menshi ni menshi ni menshi ikizira umugore ntumushye ku ikofi akunyanyase urabe hasi bishobotse umanura ipantaro yawe ugende aho uba wihaye umutekano
ye Ndikumana urakoze
Urakoze ndabuga kwizija Amerika.
Yewe umunsi mwiza.
Yego cyane twese.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga turaganira ku muco wo kugura abagabo mu karere ka Nyamasheke by'umwihariko kubera ko ngo niho byogeye cyane mu Rwanda. Twari twatumiye umuhuza bikorwa inama y'igihugu y'abagore mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda ariko na n'ubu ntabwo turamubona turacyakomeza hagataho rero mukomeze mufate ijambo mutange ibitekerezo mutange ibyiyumviro kuri telefone turi kumwe na Fabrice Fabrice we
muraho muraho
urahura komeye
umeze Edi
ni Kamirindi Thomas Edi ari ubu ngubu bari mu yindi mirimo ariko twese ni kimwe urafite igitekerezo rero
mu byukuri ko cyo kintu kiragayitse tuno abantu bose abakobwa basigaye batinyuka kugura abagabo rwose ntabwo ari ibintu bikwiye nk'umuco wo mu Nyarwanda kazi
kubera iki
kuko two turebye tugiye tukurikije umuco kuva na kera umuntu yarakundaga nta kiguzi kibayeho ugasanga uyu munsi niba umuntu ari kugura ubusa usanga abasore natwe ngo tuzajya dutekereza amafaranga aho kugira ngo dutekereze urukundo ugasanga na rwa rugo mujya atazanye amafaranga ugasanga ko nta rwa rukundo tutazagira ine mu rugo rw'abantu ku bwanjye nkaba numva ko rero ibintu byipfura rwose kugura abagabo bitakabaye bibaho dore ko ari n'ibintu bituma ingo zitaramba cyane
Fabrice wowe urubatse se
ntabwo nubatse ariko ndabiteganya
none se kuvuga ngo ingo ntabwo ziramba uri umusiribateri ubwo bifitemo uburambe bifitemo ubunararibonye
nzi neza hazi abantu benshi bagiye bafata amafaranga bagaha abasore noneho ndabazi rwose ati kuvuga ngo nibihimbano usanga yamara kuyamuha nk'uko barateranyije iyo mitungo yaramaze akajya kwikwa yariya bita inkwano akagenda agasanga impano bitse amafaranga y'inkumi ukongera ukagenda akava agateranya ngo bagiye kubaka inzu ibyo ngibyo wamara kabiri ugasanga urugo senyutse mu gihe wa mukobwa yaragaraje ko afite amafaranga nyuma yaho ikagaragaza ko atakiyafite umusore agahita atangira gushaka abandi bayafite kubera ko akamenyeza
niko
Fabrice
we ku giti cyawe hari abantu uzi ibyo byabayeho
ndabazi rwose mu karere ka Ruhango barahari
mu karere ka Ruhango
mu karere ka Ruhango barahari rwose umugore wahaye umukobwa wahaye umugabo amafaranga ngo babane noneho nyuma yaho aje kuyamuha umusore nyuma yaho barabana bitakiye kabiri umusore ati niba amafaranga wamaye rero utongeye hanze rwose kubana nawe ntabwo byakunda abaramukatiye ubu ntibageze mu nzira z'inkiko ntibari kuburana birukanka bose babona ko nk'abantu ubwo niyo abantu bose bakomeje kugira umuco wo gutanga amafaranga urumva ubwo abakobwa badafite amafaranga bazabaho gute mu gihe abasore twebwe mu gihe tuzahora dukeneye amafaranga abakobwa bakayafite
none se Fabrice kuri wowe ubona kugira ngo umukobwa ahe umuhungu amafaranga ari ukumugura
ni ukumugura kuko ntabwo aba ari urukundo ubwo ngo ntabwo aba ari urukundo aba ari ukugura ahubwo bibaye byiza ni uko bajya bakundana bakabwizanya ukuri niba ari uguteranya amafaranga bakayateranya akataravuga ngo bibaye n'ikiguzi niba akavuga ati nshya nanjye mfite ariko atari ukuvuga ngo ngenda mukunze ku mpamvu z'amafaranga ubu niba mukunze ku mpamvu z'amafaranga ejo nashira muzashwana nimumara gushwana usange nanone uteje ibibazo mu gihugu leta ifata nanjye kugira ngo utange gusesagura umutungo w'igihugu ngiye gutiranura abantu ku mpamvu z'ibibazo bikururiye ntabwo byakabaye bikwiye rwose nk'umuco nyarwanda leta yakaba ishaka uburyo ikintu kirandura burundu
Niko se Fabrice akabazo kanyuma ukeka yuko kugira ngo umukobwa aje kugura umuhungu biba byatewe n'iki nuko abakobwa babaye benshi kurusha abahungu cyangwa se n'ubukene wowe urabibonute
oya ntaga bango n'ubukene ahubwo abakobwa nabo bikigihe n'abitari nk'ubushishi kuko ukina ni ukwirambirwa cyangwa se no kunanirwa kwihanganira imyaka bagezemo umukobwa aruzuza nk'imyaka 25 20 ugasanga bibaye ngombwa ko akananirwa kwihanganira bwa buryo bwo kuba adafite umufriend uno bagahitamo kugura umugabo no kandi n'abasore bikiye bitewe n'ubushomeri baba bifitiye akavuga ati noneho jyewe amafaranga reka dusitanye umusore ntaza bakurikiye umukobwa byaba bafite amafaranga nkana hari n'abandi ngo bashaka kugira ibitekerezo batanga
abo muri kumwe hari umukobwa ubarimo
arahari
bari ubanza guha telefone
kamuguye rwose
ndagushimiye mbibutse inshuti z'ijwi rya Amerika ko turi kuganira ku kibazo cyangwa se umuco wo kugura umugabo alo urakomeye
aho ndakomeye
witwa nde
banyitumvi imana rusi
uwumviye imana
rusi
uwumviye imana n'izina ryiza
yego
urubatse
oya
ndi
umukobwa
nuko urabitekerezaho iki rero
kwiki gihe se ko mbona ari byo abantu bamwe byeze nta rukundo rugihaba urukundo rwabaye business
reka
urukundo rwabaye business sanga umukobwa ashobora gukunda umuhungu bitewe n'amafaranga yamubonyeho umuhungu nawe yaba azi ko afite ubushomeri agakunda umukobwa bitewe n'amafaranga afite kandi ubene urwo rukundo ntago ruramba no kuvuga ngo murabana ejo ya mafaranga nabo rutayafite deja arabona hanze aha hari n'abagore nabo babagize bakeneye abana nk'abo ngabo b'abasore bakabajyana arahita ashika asanga urugo rubaye n'ubundi ntago ruba ari urukundo n'ubundi urugo ntirwuzuza
niko se Rusi
nawe arahita agenda ajya gushaka abandi bafite ayandi mafaranga
Rusi
karame
wowe wagura umugabo
nge ntawe nagura
kubera iki
kuko urukundo rutagurwa
oya icyo gihe ntabwo ari urukundo ubuguze ariko
uburuguze
oya ubuguze umugabo ntabwo ubuguze urukundo
njyewe ntawe namuha kuko icya mbere ngomba kuba ari umutima wanjye wishimiye akankunda ntacyo anciye kandi nanjye nkamukunda ntacyo muciye ariko nge ntawe namuha
hanyuma ubwo ngubwo noneho rero ukunze umuhungu noneho murakundanye murumvikanye igihe kirashize kiragiye tuvuge wenda umwaka umwe imyaka ibiri usibye ko imyaka ibiri ku bantu bakundana ari myinshi batari abana noneho akakubwira ati tubane atariko urampa amafaranga kandi mumaze icyo gihe mukundana wabigenzura
nawe namu
wahita umureka
nahita mureka kuko ntago ari njye yaba akunze n'amafaranga ashaka afazari yankunze twagenda tukanakodesha tugafatanya tugashyira ibitekerezo hamwe tugashaka ubuzima n'iyo nzu tukazayigeraho tubana ariko njye ntayo namu
noneho reka turebe ku rundi ruhande akubwiye ati mfite ingorane zo kubona inkwano noneho mpa amafaranga nshaka inkwano nzaza kugukwa byo wabyemera
ntayo namuha kuko naba nikoye ntago yaba nkoye namubwira nimba ntayo ufite ngwino uganire n'ababyeyi uvuge ikibazo cyawe ariko nge ntago nayamuha kuko naba nikoye ntago yaba nkoye
Rusi urakoze cyane
sawa murakoze
hanyuma Fabrice yarambwiye ngo muri kumwe n'abandi hari undi muntu ushaka kuvuga muri kumwe
oya
nuko urakoze cyane umunsi mwiza
yego namwe akazi keza
urakoze rwose muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umuco wo kugura abagabo mu kanya twumvise yuko atari mu Rwanda honyine no muri Tanzania ahubwo ngo birahari nk'uko Ndikumana bitubwiye ari imwanza no ndumva hari bishobora kuba ari ibintu biri mu bihugu byose by'akarere ku burasirazuba bwa Afrika buriya no mu Burundi tuzarebayo noneho usibye nyine ko nabo turi kuganira bashobora kuza kubyivugira mu kanya mbibutse ko twatumiye umuhuza bikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda ariko na nubu ntabwo telefone ye turashobora kuyinjiramo iravuga yuko itabonetse kuri telefone dufite Rafiki Rafiki we wiriwe neza
wiriwe mwiriwe
ufite igitekerezo icyumviro
cyari igitekerezo ndi Burundi ariko jewe
yego
ese buryo ntibaga ese kugura abahungu ese biba twene nk'umugani
reka nikubibona
yego niho urabona ino bakora gutura umugani niho bakoga ati harabaye nabwo ko bifata ati harabaye ibyo ntabwo tuzi kwezi
uherereye hehe mu Burundi
mu Kirundo ku ntega
mu Kirundo mu Kirundo intara ya Nyihana imbibi n'u Rwanda
yego
none hakurya mu Rwanda se ho muturanye aho ngaho hafi hari byo wari wahumva
turabyumva nyine ubwo tubyumva ku matwi tubyumva ku matwi nk'uko nyine turabyumva ariko nyine
wowe se urubatse
oya
uracyari umuseribateri umukobwa akuguze wakunda
abasema ariko kandi banumva ngo bamurikiye amahera ese urukundo rwozarambara
ubwo se urashubije cyangwa nawe urabajije
oya ndasubije ngo ntibyo akunda
mu yandi magambo umukobwa akubwiye ati reka nguhe amafaranga kandi tubane wabyanga
ntabwo namukunze
utamukunze
nopamambara n'uwo nakunda ubwo tukatorondera twiko erega kigeza kujya ibintu utabiri yakuya ujye kuratura wumva sese ega ayo nimumarana kabiri mutamukuba mujya akagorana kubera amafaranga rwo hasi nivanye ko mutana kuranye kacya usanga nyene muguma musirizima musirisimba kubera nyene ibyo bintu by'amahera urumva tena kuma nyine ntora uwo nakunze urumva nimba ari amahera tukatuyaronda turi kumwe yego
yee Rafiki urakoze
ewe namwe murakoze saba kurikira cyane
yee umunsi mwiza
ariko ari umutama akunda kumviriza ntibiryameka cyane agenda amubwira ati mugaba mwiza
muri kumwe se
oya n'umutama aba hantu yitwa kidakora kumizi ituryameka cyane agenda amwifuza umugoroba mwiza
yee ndibwira ko yakumvise urakoze cyane
ego namwe mugize neza
yee Radio Ijwi rya Amerika umuco wo kugura abagabo kuri telefone turi kumwe na Akimana Akimana we
Hello
urakomeye
ego
icyumviro
nayo mfite akabazo none nk'ubu uye ko bavuga barabagura ni inkwano cyangwa ni ukugura hanyuma ukazaba umukwe
aha ndumvuri kumwe n'isake none wowe ubibona ute se nyine
icyo mbona ni uko niyaba ari inkwano kubera ubuye abahungu usanga ari bake muri iki gihe
yego bandanya
ashobora kuba yagukunze nawe rero ukaba abona yuko utoava umutwaka agaca kuronde niko ndakibona
nuko wose ubwo ngubwo wumva ari inkwano cyangwa ari ukugura
nyine umukobwa kuja kumurondera ukamuha inkwano nawe ni uwumuguze rero
burya se
none ishize ni ucyifa ta ko ari inkwano
oya oye giye guko umukobwa ntabwo ubumuguze
ane umukobwa atanze inkwano atanze inkwano bya babiri
wagiye kure iyo sake ndayo ko numvise aka kwivugira igiti nayo ndumvira imitanga ibyumviro byayo nuko
yego
yego ukavuga ngo umukobwa nawe akoye umuhungu nta kibazo
yego yako ataka ibazo cyo bakirimo
ariko ntabwo urashaka umugore
oya
acyari
umusore
umukobwa naza kugukwa uzemera
yashimye no kwanga
none se
yuko
yego
sembo na yuko ubwo byo bari byiza kuko na aboneye wakeneye umugabo
none se utaramukunze akaza akakubwira ati reka ngukwe hanyuma twibanire wowe utaramukunze
uramukubwira none uri umugabo ntushobora kujya kurondera umukobwa waramukunze nawe akakuhakanira
ariko nawe ubwo uravuga ko wahakana
yashika ukamuhakanira cyangwa ukamwemera nk'uko nawe nashobora kuguhakanira cyangwa akakwemera igihe ubwiye ari bubwiye
ndagushimiye akimana
yego mukomere
komera radiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Karori Karori we
halo
wiriwe neza
wiriwe
igitekerezo cyawe
eze igitekerezo cyanze ibyo bintu numva ntibiba mu Rwanda gusa ahubwo biba ku isi yose
ahandi ubizi ni hehe
aho ni bimwe bita ba Mario mu Burundi muri Tanzania babita ba Mario ubu umugore agukoye
yego
uri ububaye Mario ku isi yose biriho aho si mu Rwanda gusa
ariko
kubera ubu abahungu ni bake benshi usanga bafunzwe abandi bari mu bisoda abandi hehe
niko se
tuma abakobwa ni benshi gusa
niko se Karori we kubita ba Mario byaturutse kuri ya ndirimbo ya nyakwigendera Franco
sinzi mba numva babita ba Mario abahungu barongowe
yumpamvu
mu Burundi bariho tabagomba kugishuga mami
igishuga mami
rero si igishuga mami cyangwa igishuga dadi
ariko rero Karori ibyo ngibyo ntabwo ari nabyo subyo twabyita kugura umugabo nge nakekaga yuko umugabo kugura umugabo biba bikozwe n'umukobwa atari ishuga mami wa mugani wawe
urumva urose umukobwa akaza akaguhunga akaguha amahera ngo umukwe urumva ishuga mami cyawe
nubwo yaba adafite imyaka myinshi atari umutamakazi
naho nyine aba yigize shuga mami agusumba kubera kenshi uzoraba umuhungu ajya guka umukobwa kubera musumba ariko numva ko mu Rwanda hakenya abahungu rwose numva nanjye nzozayo bangwe
uzaje bukaryari
yenzoraba ukuntu no kwambuka ahubwo murandoterera uyafite
Karori we ndakurahije ibyo byo twebwe ntabwo twabishobora pe icyakoze
muraraba nk'umukobwa yo kubabwira ko ayafise
icyakoze
yabuze umugabo kose
umva Karo icyakoze koko hari umukobwa udutumye ati nimumbwirire Karori ko nshaka kumugura ibyo byo ndumva twatumika tukabikubwira koko ariko kugira ngo tujye kumugushakira byo ntabwo twabishobora
yego prema
urakoze Karori
ndumva nk'abahungu bo kwambuka iyo boronko idiri ni myiza atase n'umugenzi ambwira ngo nawe nyine abona yo kwambuka
nuko gaho ni
ndamukuri
yego
ndamukuri
yego
yes alala yes
urakomeye
ndakomeye neza cyane nitwa mukunda abantu Frederic
mukunda abantu Frederic
urumva jeho ko baca banankunda cyane gose kuko n'izina n'iryo muntu
ubwo rero nawe uti nzashabuka njye mu Rwanda bangure
twatwa urumva ko biba binakomeye cyane ahantu bakwihera amafaranga urumva se wabaheza
ariko se kugura umuntu uko ari icyaha gihanwa n'amategeko
icyaha
ubwo ngubwo nawe urumva wakwemera ukagenda bakakugura ubwo se urumva utavuba bimufatanyacyaha mu mategeko
ariko tujya baba bangura kugira ngo bankoreshe ibintu bibisha nego se ko biba bibabaje cyane ariko kubera baba bamabanguze bankoreshe ibyo mba nishakiye buryo urumva ko ari uburenganzira bwanje
mu yandi magambo
ariko rero umunyamakuru
yego
abakobwa b'ubu nabo bujya urabona nta rukundo ruhari kandi n'ubu basore nta rukundo ruhari akarorero nkanje ariyo umukobwa twigeze gukundana turakundana cyane hagati yanje nkabona atakibazo no ku mubyeyi wiwe ariwe mama wiwe nkabona atakibazo ariko ise wiwe kubera yari umuntu w'umutegetsi akomeye cyane gose arageze aho anyirukankana cyane gose hamwe n'igisagara nari ndimwo nshobora kubona ukivamo ibyo ntibyashimishije cyane gose ntibyashimishije cyane kuko n'uwo mukobwa twari twakundanye yagiye kunsabira imbabazi kwa papa we w'umubyara ariko ise we w'umubyara kuko yari umutegetsi ukomeye cyane gose aranamurasa isasu aramuhusha agomba kumwica kuko twakundanye buryo urumva se byiza
ubwo nimba yaramurashe yari umusirikare cyangwa yari umupolisi kubera ko abaturage yari umusirikare
yari umusirikare yavuga ati jewe ati sinkeneye kugenda kuba kururiya muntu
umusirikare w'umwofisiye
kandi byarase ndamujyana
ubu murabana
byarase ndamujyana aza kuba ikibazo nyuma aza kuba ikibazo nyuma cyo kubakomeza kumushakisha ariko umukobwa twara byumva kimwe ariko yaramusubije mu rugo amusubiza no kwiga agenda kwiga muri kaminuza
ubu ngubu ntabwo mu kibana
oya nitubana kandi urumva ko ari we yanadutanije
ariko mwebwe muri kundanira
twari kundanira cyane 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 ubwo binarenze
none se kuki mutashakana nanone mugakomeza mugakundana
namubwiye ko agomba kuvayo uko no muri bibiliya iratwereka yuko umukobwa ategerezwa kuzosiga ababyeyi biwe nanje ndi umuhungu nkasiga ababyeyi banje nkagenda kuba mugwanje nkakoreye kuri bimwe bya ababyeyi banje ariko urumva ba ababyeyi burya nabo harimo izindi ntambamye ikindi nacyo munyamakuru nakubwira urabona ko abakobwa kenshi na kenshi nubwo tubakunda ego kera hariho urukundo kandi nanze nubwo nasize imyaka myinshi cyane nakuze mbona abantu benshi bakundana bagatwarana kubera ugukundana ariko ubu ujye urashobora gukunda nk'umukobwa ugasanga nubwo umukunze agukundiye bya bintu ufise cyangwa se bya bintu wa musore afise ugasanga umukobwa nibyo yakunze cyangwa se wa musore agakunda ibyo umukobwa afise ariko rero ikinyuranije ikinyuranije ni kimwe ubwo ndabona ibi bintu nubwo bimaze iminsi ntibimaze iminsi myinshi cyane rwose dufate nk'iyi leta nk'iyi leta y'u Rwanda kuba natanguye kubibona kuko nanje byarabayeho ndi mu Rwanda nari mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ubwo rero ibyo ntibyari bigwiriye cyane rwose ntibyari bigwiriye cyane ibyo bigiye kugwira ubu hariyo itegeko leta y'u Rwanda yashyizeho ivuga ko uburinganire bw'abagore n'abagabo bugomba kuba buri kimwe
yego
ariko ijya politike byari byiza kwicaho ariko hakaba kubanza gushishoza n'ukuntu bashobora kuba boyishyiraho
yego
ku buryo nk'abakobwa nk'ubu udufate igitsina kobwa yumva ko ari umuntu akomeye cyane rwose ku buryo ushobora kuba wagira ikintu uvuganye n'umukobwa gikomeye cyane rwose udashaka kugenda kugwa muri gereza
mukunda abantu
karame
ubwo utangiye kuvuga ngo umukobwa ngo yumva ko akomeye ntabwo ukibaye mukunda abantu ahubwo uri mwanga abantu umukobwa n'umuntu nawe nanje
ndacyagusobanurira impamvu zituma mbivuga uko nguko
oya nta mpamvu ihari nta mpamvu ihari yo
kuvuga
buretse mu
no kuvuga ko icyo nashatse kuvuga nuko iryo tegeko ritarahaba atamukobwa jewe nari bwabone ashobora kuba yokunda umukobwa cyangwa yokunda umuhungu cyangwa se ngo umukobwa aheshuke umuhungu yuko ashobora kumukunda uwasumuco ukomeye cyane nta mukobwa bwira umuhungu uko amukunda ariko urumva ko tushobora guca tuvugira uko nyene kandi niba wa mukobwa adafite amafaranga jewe nanje nkaba ndayafise burya sinshobora kuba no mutwara nawe atayafise kandi nzi yuko dufise ubwuzurane bwo kuba twese tungana kuri ya mafaranga agomba kuyakoresha icyo ashatse nanje ngayakoresha icyo nshatse mu gihe tuba tubinganya ariko hageze yuko tugira n'ikibazo burya ntibareba cya kibazo tuba tugiranye ngo barebe tuyu muntu se ko ashatse gutwara ubutunzi bw'uyu muntu ngo barebe ngo bwaje gute
umva Frederic amategeko arahari
bavanze imitungo ubwo se yo mfise nk'ibihumbi nk'ijana nawe ufise nk'amafaranga ibihumbi bibiri burya wumva two batunganya
ibyo mwabyumvikanaho gusa nagira ngo twanzure tuvuga ku tuntu tubiri icyambere ni umukobwa mwakundanaga nubwo wamushakisha nubwo wagira gute agomba kwiga akarangiza ibyo ngibyo umubujije kwiga nanjye mbishoboye nakwitwarira muri sentare urumva
ariko abakobwa ntituba twababujije kwiga kuko nguwo jewe nari natwaye ntiyari yiga ntiyari asanzwe yiga ahubwo yarabona ibyo nikorera nanjye ndabona ibyo akora jewe nkabandi umuntu yikorera ubuzi buciriritse nawe ibyo yakora urumva gufasha ababyeyi adafite icyo akora ariko ntiyari asanzwe yiga nubwo yari yarabivuyemo ntiyari asanzwe yiga jewe nta cyaha nari nakoze ahubwo ni uko nyine uwo mubyeyi we atashatse ko tubyumva kimwe
Frederico kujya kwiga ni ikintu kizima ahubwo nawe nimba ubishoboye uzajye kwiga nimba udashaka kwiga uri inyuma nk'amateka noneho rero icya kabiri ibintu byose uvuga bipfobya umukobwa bipfobya umugore birakazimira na bibiliya buretse nkumbwire njyewe icyo ntekereza na bibiliya ipfobya abantu ngo bagomba kubiriya nayo ahubwo ni muyihindure muyihinde intumbero urumva nta burenganzira na bumwe nta muntu ufite uburenganzira n'umwe wo kwambura undi uburenganzira bwe naho ngaho nagira ngo dusoreze urakoze cyane tuzasubira buriya
murakoze cyane ariko ntabwo tuba tubarenganya kuko si ukugira ngo tubake uburenganzira bwabo ahubwo tubibaho kugira ngo tuguzuzanye kugira ngo wa wundi yiyumvemo uwundi n'uwundi yiyumvemo uwundi ko ntacyo yaje kumutwara
yee icyo ni ikizima urakoze cyane
iyo ni wandongera wa wundi w'amahera urambwira wa mukobwa yafise cyangwa umugore yafise
reka nihagira untuma nzakubwira urakoze Karori we
yego
Karori na Federico ye namwe mugira ibihe byiza hagati aho Fatu umfasha yambwiye koko biriya ngo kuvuga ba Mario bituruka koko ku ndirimbo ya Franco Mario ni ya kera nayo rero ishobora kubivuga ibyo ngibyo ni muri ingala Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga nshuti zacu na n'ubu rwose umutumirwa umutumire umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda ntabwo turashobora kumubona pe kandi Fatu ntako adakora kugira ngo amushakishe rwose buri munota none rero dukomeze twungurane ibitekerezo kuri uyu muco wo kugura abagabo nubwo nabonye bamwe batangiye kubigira urwenya nuko kuri telefone dufite Kennedy we wirwe neza
turashima no kuri
ye uratangaza iki rero kuri iki gitekerezo kuri iki kibazo
nasho cyato nagikurikiranye ndabiraba no kuri Facebook wa America haya byanditse kuri mukangara kamara maza
akabara
bigeze cyane none ngo umuntu yosenga muri byose ni imana niyo mucyaro wane muntu menga abantu bageze ku
oh urumva bageze kure
yego
ko numva uci igikuba mu Rwanda ni ukuvuga ngo byacitse ngo ubwo se urumva
ariko njyana mareza ikagurika ndabumva na jimbwa biracikagurika
eh uravuga iby'umurongo se cyangwa bya radio
iby'umurongo biracikagurika mareza ni maki
eh naringize ngo ni ibindi bindi biriya turi kuvuga by'umuco wo kugura abagabo nuko
yego ujya muca nabikurikiranye navuze nti aje ntabantu n'ukuri niko basengere ipisi igeze kuri guma kumizana majambere yetu na hindi kawa gawana waba gugu batuna nyele mnicho mnicho iki ronde wa tibo na wano waba gugu wala waki nyezi wali kuisoko
Muburundi abacha nyezi waja kuisoko baka gulishwa
oya si vijo vijia ae zivo maraya nijo na shase kufuka nga uja ae zivo maraya
eee ibyo ni ibindi bindi ntabwo ari byo gushaka kubaka ibyo abamaraya ni ibindi bindi byo
ee twebwe mugabuye tumenyereye ino oyi umugabo ni waza gukwa umukenyezi ngabo urumba bo umukenyezi ubone waza gukwa umugabo
ee
ariko nuba nabikurikiranye
nabyo twabikomojeho ariko rero inkwano no kugura ntabwo ari kimwe ee
none ni inkwano kimwe no kugura umuntu nyine kugira tumenyere umuntu agura igitungo
nanjye nibyo ndi kwibaza niyo mpamvu twari twatumiye umuntu ubizi neza kugira ngo adusobanure nyine ukuntu bimeze nyine ariko nkuko nakomeje kubibabwira ntabwo turamubona turamurondera ariko ntabwo turamutora urakoze cyane Kennedy
yego murakoze namwe mushishikare kudutohoreza mu byo duhe inkuru
yego tuzabikora rwose nicyo dushinzwe
namuhezagirwe muramutse n'abandi hiye
yego ndabikora nawe uhezagirwe ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone kandi turi kumwe na Sylvestre. Sylvestre we?
Ndakumva Kamirindi we.
Ye urakomeye. Uraho neza?
Uri kutya ku mujyi wa Amerika urakomeye.
Yego turakomeye.
Ye unahirize ngo ndikije.
Ye ndamuko ndabikora rwose.
Eh ayi bale muri kubona Sylvestre.
Niko Sylvestre
ngomba nande mvuge ndakumva.
Nkundi kize mubwire yuko uri hehe. Mu Burundi hehe.
Eh je wundi hano ahantu ku mupaka wa Tanzania no Uganda aho bita Mutukura kuri boda.
Mutukura.
Eh kuri boda ariko ndi ku ruhande rwa Uganda ndi ku ruhande rwa Tanzania.
Eh. Ye
ni wodi kuri boda. Ndikoda ndikondegera imbere eje kundi zonyimva ndi Burundi.
None se aho ngaho mutukura muratwumva mukurikira ijwi rya Amerika.
Eh mutubumva bose no mu gitondo n'abi yagabi hari tubumva kuri ya 100 ya sitere.
He.
Nirumvikana neza cyane rarongorotse. Ye mutumva neza mu gitondo buri munsi. Mugaba utabumva neza mu izi saa umurongo wa sitere n'uri turakora ubu. Ariko mu matra kuva isaha 12 n'igice cya Buganda tuba tumva neza
eee
ni nini tuba ndi kuraba n'inama y'abakuru b'ibihugu iri kuraba ibihugu byo mu buseruka zuba ibihugu bitandatu biri mu mishyikirano uno munsi yarusha turiko turabikurikirana rwose ku maradiyo yanyu iradiyo yanyu nayo yise ko ari ndava abantu bose bicara bakabyagira kuri iyo ndaba bumviriza radiyo Amerika ivuga amakuru y'ukuri itarimba abantu igahenda abantu ivuga ibisobanutse ivuga ibintu abarundi bose n'abanyamahanga bose n'isi yose yumviriza ikumva ko amajambo y'ukuri turayubaha radiyo Amerika turayikunda cyane twayise indava abantu bose babanza bakicara hasi bakayumviriza badahagaze bakabanza kwishyura kuri ya ndava y'abarundi ya kera bakayumviriza neza amatwi ivuga n'amatwi neza cyane arongoza
ye Sylvestre ndagushimiye ukutuvuga imyato noneho rero gusha kuri ya ngingo yo kugura abagabo urabitekerezaho iki
ingingo yo kugura abagabo jewe sindayishyigikiye
jewe
hari umugore yangutse ntabwo ukubwiye hari umugore yanguze
uri mu Burundi yakunguze uri mu Burundi cyangwa uri mu mahanga
mu Burundi sindiko ndarimba uyo mugore namutanye n'ibintu byanze nari nari mfise ibintu ndabimuhebera ni murama urahabona muri muyinga
eh
ndabimuhebera murama yarangutse arangura uyu mugore arananira usanga imico yiwe ihuje nanze usanga n'umugore ameze ukunda kwisina ikikomeye no ku Rwanda bwo bakwiraje uko twarabyanye abana batatu ndamuhebana n'ibyanjye sino mutokora ku iradi
yari yakuguze amahera angahe
yanguze iraki zine
inyi iraki zine
iraki zine nibyo yanguze
iraki yanze ubwo ngubwo nangahe
bayita imitwaro 40 mu Buganda
eh
mu miliyoni yo mu Burundi haba haburamo amaraka 6 ngo 2 miliyoni
nuko ubwo twavuga nk'ibihumbi amajana ane twavuga ko yakuguze ibihumbi amajana ane
amajana ane
y'amarundi
ibyo yanguze y'amarundi nuko wakora amagande ni menshi uyo mugore yarananiye
none se burete twumvikane ibyo kubana byo ni ibindi ariko reka tuvuge ku ntangiriro uko mwatangiye kubana mwagiye ndavuga mumenyanye wowe nta mafaranga wari wifitiye yo gushinga urugo
yewe ndakubeza kamera indi ni makanika uranzi ku radio amerika ko nabanda bigusobanura makanika warandira yasanze jewe narahunze aho nabera mu Kayanza asanga imuyinga nibereye mu buhangayisi asanga ndi mu buhangayisi aravuga ngo wowe ko uhangayitse ngo nanjye nabuze ngo kutagira amafaranga nabuze ubunyitungira nanjye nabuze umugore ngo se wonyitungiye ni ugutunga hano bokwata barafata abantu basezeranye badahanye isakaramentu muri komini ndafite amafaranga ngo reka ndaguha amafaranga ngo uhere koseya ngo niho ahera koseya ngo koseya ntaza kutugira arama amafaranga koko ndahera koseya turabana tumaze kubana mugabo sinagiye kuri komini kumwandikisha
nawe ntabwo ajya kukwandikisha
nawe niwe mugore
yego
ahaheze iminsi myinshi tubanye tujyanye umwana umwe uyu mukane ntangura kubona ko ibintu bikomeye cyane
dusubiye inyuma niko Silvestre we dusubiye inyuma iby'imibanire reka tubyihorere ahubwo wowe wemeye ngo ngo akugure kuko ari kubyivugira yarakurutaga cyangwa yarakiri umukobwa
oya yarameze ngo umukobwa hanyuma amaze kumutunga bamaze nk'amezi 5 bambiye ati umugore yarananiranye yavuye ku mugabo we yamubanje w'ibyanye kabiri aza yamugiriye ibintu bibi cyane ati niwe mugabo abana babiri rwabyaranye uyo mugabo yaciye abwira umugore azanye ngo nabike kandi akarabica kugira ngo uyu mugore yohava azogaruka akaza kuraba abo bana yari yabaye Tanzania ahantu bita ubusuru
yabimenya
mu nyuma
Silvestre
nabimenye mu nyuma
ubwo yarakurutaga nicyo nagira ngo abumve ijwi rya Amerika basobanukirwe neza kukugura rero ni ukubera ko uko ubivuga we yarakurutaga Silvestre reka duhindire ahangaha duhe n'ijambo n'abandi bategereje urakoze
oya ndetaga kuri ijambo rero ubu narose umugore namuguha yitwa Nahimana avuka mu Gatare ahantu avuka mu Gatare ni mukobwa wa nuze wa Bintwangari hariya mu Gatare muri mu Kirundo niwe fise uyo mukobwa narose
we mwarikundaniye
atumba abagore batanu
we mwarikundaniye ntabwo
wadakura mutwe ari hano yarose umugore Imana yarampaye umugore mwiza
wambwiye ngo yitwa nde
ndamugwe mvugane gatoya
wambwiye ngo
uramutse kandi wamuzi yarigeze gusaba indirimbo ejo bundi ku munsi mukuru wamuhaye indirimbo reka yivuge wumve umugore wanjye zise mwiza ngo uyu natura mu kitamiri ndaragukunda cyane niyo yakumvise ku radio y'amakubaza
urakoze
yawe
alo urakomeye
yawe
amakuru yawe
ni neza
ubwo amazina yawe se nta yahe
izina ryanjye ni Nahimana
yego
mvuka mugatete
yego none umugabo wawe ngo bari baramuguze mbere nawe waramuguze
Sinamuguze sinamuguze
waramwikundiye gusa
naramwikundiye ne warankunda turabanye neza
nuko nuko none ikibazo cyo kugura umugabo se ukivuga we uragishyigikiye ntabwo ugishyigikiye mbese tubwire
ntabwo ntiwamugura mubana ari uko mukundanye gusa ntabwo umumuguze wamugura ukamushobora
none se kuwa mbere se yari yaramuguze
ntabwo yamuguze byavanye ku bushake bwabo none nkaba nitwa Nahimana data wanjye n'ibinwangari mama n'imiburo
urakoze Nahimana
yego
umugoroba mwiza
yego urakoze nawe umugoroba mwiza
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga turaganira ku muco wo kugura abagabo nkuko nyine mwabyumvise twatangiye tuvuga mu Rwanda kuko nuwo twari twatumiye umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda abizi neza kuko iki kibazo cyavuzwe mu karere ka Nyamasheke cyane cyane noneho na n'ubu ntabwo turamubona muratubabarira ariko ibitekerezo byanyu bifite agaciro karemereye kuko n'iyi radio ni yanyu kuri telefone turi kumwe na Uwimpaye Uwimpaye we
karame karame Thomas we
wiriwe neza
muraho muraho
yego urakomeye
ndakomeye Kigali wacu mu Rwanda
nuko urabivugaho iki rero
icyo mbivugiye nsanganyamatsiko wateguye ni nziza mbere na mbere ariko ikindi nshaka kuvuga ubundi nta rukundo rw'urugurano pe
none se kugura umugabo ubuguze urukundo si ubwo
kuki se utategereza hakazagira uza kurugusaba utagiye kurugura
aha
wowe ukera umuntu yavugaga ati ha ikintu bitaga ngo mpanga umuntu akaza akakubwira ati kwa runaka hari umukobwa hariya mwiza ufite umuco ukavuga uti nanjye nzabanza ndebe koko ibyo bintu ambwira ari byo ugashakisha ukuntu wazamenya amakuru ye nyirizina nawe ukagenda umenyana nawe buhoro buhoro mukaba inshuti mukagira ibyo mwemeranyaho n'ababyeyi mukabana ariko kumbwira ngo kubera ko umuntu wenda ari aho ngaho akakubwira ngo ufite amafaranga ndashaka ko tubana mukabana ya mafaranga iyo ashize urabyumva nawe igikurikiraho bivuga kata niba mu rugo rero numva ngewe urukundo ntarwemera rw'urugurano urukundo nurwo washakiye ibirungo byawe ukamutunga mwizeye ko nta kintu yaguhaye nawe nta kintu yaje asanga ibintu mukabishakana
ese Uwimpaye wowe hari abantu uzi ibyabayeho
ndabazi
nk'abangahe
ndabazi rwose
nk'imiryango ingahe
nka babiri ariko ubwo nzi ntashaka kuvuga izina
iyo ntabwo ari ngombwa kumuvuga izina
ntabwo ushaka kumuvuga izina yari umuntu w'umusore noneho undi akaba yarakuze afite n'umwana noneho baza kunegosi ubwabo barumvikana kubera ko umugore yari afite amafaranga menshi umusore nawe yari ntako yifite nyine ari nka ariko akuru wenda yari yabashije kwihangana yubakiye inzu ariko hari igihe byaramunaniye umudamu amuha amafaranga yubaka yanze ngira ibyo yongeraho inzu arayipavoma barasezerana mu nkiko mu rukiko barabana nyuma ariko ubu ntibakiri kumwe kubera yuko we umusore nta mafaranga yari afite yabonaga n'ubundi ibyo akora iby'umugore gusa yamuhaye ariko ubu ntabwo bakibana urumva ibyo bintu rero nta burambe bigira rwose nta burambe bigira pe urukundo rw'urugurano nta burambe bigira nicyo kintu rero navugaga ngo urukundo ni rwo wowe wishakiyeho ukarubagarira udashingiye ku byo yaguha niho handi mucyurirana ugasanga ibintu bimaze gushira ati n'ubundi wanguze ntayi nta kintu ari wanguze
aha none se uwimpaye wowe umukobwa akubwiye ati ngo amafaranga hanyuma twubakane wabyemera
ako nabyemera mbere
kubera
none ngize umwaka y'amafaranga agashira
eh
uzi ko amafaranga ari musa makweri
eh
aramutse ashize ubwo cyangwa se akagira undi nyuma yumpa arenzeho kandi ubu twarabanye ubwo nagenda gute nafata ya yandi menshi nanone wa undi nkamwirukana
oya icyo gihe se ubwo se urumva hari undi waza kugushaka kandi wubatse
aha nta makuru ufite rwose kumva nicyo gihe ntabwo bibona ibintu
eh
araza akakubwira amafaranga akayaguha akayagutwara
aha
ukimuka ukajya kuba ahandi wese ni ngombwa ko wagumaho ngaho ukwemeye kuba ahantu ushaka
aha
kubera ya amafaranga yashize ryanga bikunze ushaka hari ayandi ahwari
eh
ugasanga ni byo kugutesha umwanya ntago ubushigamije kuba kuwuba ku rugo ruhamye ni byayo ni byo guhora ugenda ushaka ibyinshi bibi nicyo nasanga kuvuga cyane
ndagushimiye cyane uwimpaye
murakoze tuhurize Etienne Karekezi rwose musake
ye ndamusuhuza
akandi gatekerezo cyangwa se igitekerezo
kagufi ariko
nashaka kubaza ibira by'intashyo ziba umuntu kugira ngo asake bigenda bite kujyananiza
noneho reka fatu ambikire nimero yawe
yego
ndaza kuguhamagara utashye mu kiganiro kizatambuka ejo
murakoze cyane rwose urabungiriye neza
fatu tu peux garder le numéro de ce monsieur Wimaye s'il te plaît merci infiniment uruva rero ndabimubwiye nawe arayibitse
yewe urakoze cyane cyo murakoze
ntabwo ari ibanga ye urakoze cyane
urakoze cyane
nawe
yego
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umuco wo kugura abagabo bamwe bati kuki bitabaho abandi bati ni ishyano hanyuma umutumirwa wacu na n'ubu ntabwo turamubona ndibwira yuko nubwo twamubona iki gihe yego ashobora kutubwira byibura mu magambo make ya uko ikibazo giteye nimba ari n'ikibazo hanyuma tukanzura kuko hasigaye iminota itagera ku munani kuri telefone ariko dufite Théogène na Jean tubanzirize kuri Théogène Théogène we
karameme
urakomeye
turaho
nuko urabivugaho iki rero
ibintu byo kugura abagabo rero njye babivuze mba numva ntangaye cyane
kagira inkuru
uyu ukurikije uwo mugabo uvuyeho ukuntu avuze aravuze ati ubundi nta n'urukundo rw'urungurano ibyo aribyo byose uriya muntu ugura umugabo ntabwo aba amuvuze kuko amukunze ahubwo abagira ngo ahindure statut social ubwo ni ukuvuga ngo niba abona aregeranye umukobwa akavuga ati ndabona ngiye kugumirwa reka nkore iyo bwabaga nshake amafaranga ngura umugabo si ukuvuga ko ari urundi rukundo aba afite cyane kuko hari n'abavuga ati uwo nzabona wese wabyemera nkamugura nzamutwara ntitaye kuvuga ngo ameze atya natya ashobora no kumutwara atari kuvuga ngo afite imico yashimye cyangwa iki ahubwo ari ukugira ngo yikure mu mico niyikure mu maso y'abantu bajya bavuga bati ngaho dore kanaka na nyirakanaka na warubatse
ariko rero ntabwo babayoboye yuko yaguzwe umugabo yaguzwe
ibyo aribyo byose ariko mvure nta n'ubwo iyo baguranye nta n'ubwo ari ngombwa ngo bimenyekane birarinzwe na ba nyir'ubwite akenshi ariko nubwo bageraho bakabishyira hanze ariko ngira ngo bikorwa mu ibanga bikunze gukorwa mu ibanga n'ubwo waguzwe cyane sinzi ubivuga nyuma iyo bimaze kuba ariko ubundi bikorwa mu ibanga bikazamenyekana nyuma abantu barabaye ibyo rero icyo mvuga kuri uriya muco ntabwo ari umuco mwiza nta n'ubwo ari umuco wo gushyigikirwa rwose kuko niba tuvuze ngo ushatse umugabo wese azamugura ese utazagira ayo mafaranga ngo amugure we ni ukubera ko azahera aho atazashaka umugabo rero
oya birumvikana yuko uzaba umugabo uzaba wifite ibyo bizakomeza uko bisanzwe
ariko ngo turavuga ko ndavuga nk'umukobwa niba bavuze bati abakobwa bagura abagabo wa mukobwa ufite iwabo batishoboye batagira aho bikora bizaba ngombwa ko azahama iwabo kubera ko yabuze icyo kugura umugabo nye
ese ntawe umukobwa reka tuvuge ntabwo avuze ngo ndakuguza ariko ati reka nguhe amafaranga hanyuma uze unkwe reka nguhe amafaranga ushake inkwano hanyuma uze unkwe wabyemera
nta rukundo dufitanye ntabwo nabyemera.
Eh.
Kuko buriya umuntu kunze ntabwo byavuga ngombwa ko kugura, kuko buriya urukundo ni ikintu kitabwo nicyo kigurwa, nta ugura urukundo ubundi mu Kinyarwanda niko ajya bavuga.
Aha.
Ubwo rero aramusaje akavuga ati Théogène ndakuguze, ndamubwiye nti rero ukagira Imana we rwose ndumva nta gahunda yo kugurwa mfite sindi igicuruzwa.
Aha.
Ngamubwira akajya gusakira ahandi, kuko buriya umuntu ashaka undi kuko bakundanye.
Ariko si faranga ko riryo ha Théogène?
Ifaranga riraryo ndabyumva, ariko buriya n'umuhungu ujya kwakira ayo bamuguze buriya nabwo nta bunyangamugayo buba burimo.
Aha.
Nta bunyangamugayo burimo ibyo ari byo byose, njye ndambye ntashidikanya ko nubwo aba yemeye kugurwa akakira ayo mafaranga.
Mm.
Ntabwo aba akunze uyu yamuhaye.
Aha.
Kuko aba yamukunze ntiyakagombye kwajya, kuko bamubwira ngo ngaho ndaguhaye amafaranga agendera ukwe ukora ibihe.
Mm-hmm.
Bakundanye babiganira bakaba wenda akaba yamubwira ikibazo afite, ariko ntabwo mbona ko yakagombye kurindira ngo umukobwa azaza angure ampe inkwano umukwe anyubakire inzu n'ibiti byose.
Mm.
Ntabwo buriya rwose ndembabona nta rukundo ruri hagati hari.
Mm. Théogène reka mushimire hanyuma duhe n'ijambo na Yohani kubera ko iminota igiye. Urakoze.
Yego yego, murakoze namwe.
Yee, umugoroba mwiza. Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda nyine nkuko nabibabwiye. Jean nawe arategereje kuri telefone. Jean,
yego ndabumva.
Wiriwe neza?
Ndakomeye.
Nuko rero yego
ndishimye kuri uyu mwanya ijwi rya Amerika ariho abantu kugira ngo batange ibitekerezo.
Yego,
ariko njye ndumva umuco ahubwo waragutse, wabaye mwiza igihe twaturimo mbere byarahindutse. Umuntu wese ukunze umuntu aramwegera akamubwira ko amukunda, byaba ngombwa kanamuko. Hanyuma rero iyo mvugo yo kuvuga ngo bagura abagabo, ntabwo ariyo rwose. Muyihindure, ntabwo abagabo ari ibicuruzwa. Mujye mubita gukwa, kuko umuntu ashaka kuba icyo afite akagihuza n'undi nyine bakabana.
Ntabwo ari twebwe tubivuga, ni ba nyir'ubwite babyivugira. Ndetse sinibuka n'itariki twabihitije amakuru, icyo gihe hari ku munsi mukuru w'umugore wo mu cyaro. Niwiyi nkuru twayimenye kuko umunyamakuru wacu uri muri iriya ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda yarayikurikiye, noneho arayiduha. Nibo babyivugira yuko babagura bagatanga akayabo.
Okay.
Hanyuma muri iyo nkuru nyine akavuga yuko n'inzego z'ubuyobozi zabyamaganye zabihagurukiye. Ntabwo ari twebwe rero hano tubivuga ko ari ukugura umugabo, ngo ni ba nyir'ubwite babyivugira.
Ariko njyewe ndumva byaba ari na byiza ahubwo kugira ngo abakobwa bagume iwabo babure abagabo. Wenda icyo nababwira ni uguhindura imvugo yo kugura. Wenda nabyo bakabyita gukwa, ariko bikaba ku mugaragaro bikemerwa. Njye ndumva mbishyigikiye kabisa.
Niko se wakwemera ko umukobwa kugura
cyane rwose?
Wamuca
ubushobozi?
Wamuca ngahe?
Ngo byaterwa n'ubushobozi afite.
Oya, wewe
natwe iyo tugiye gushaka abafasha, iyo nta kintu ufite ntakwemera.
Gereranya uvuga uti jyewe makeya namusaba utayambaye.
Njye namusaba nka miliyoni nk'ebyiri
y'amanyarwanda.
Y'amanyarwanda
yaba atayafite akajya kwisura
nanjye, kuko namwegeye ntafiteyo nzamukwa ntiyanyemerera. Ubwo rero ni kimwe kimwe
rukabura gica. Nuko akigendera nawe ukigendera
rwose.
Haza undi rero noneho wa kabiri,
nyine buri wese agira ibyo agenderaho, kuko ntiwashinga urugo uteganya kuzabaho nabi, kuko umuntu ashinga ubwo kugira ngo ahindure ubuzima, wenda nahindure sitati. Ubwo rero iyo muri ibyo byose nta na kimwe ubona kizagufasha urabireka, ariko iyo ubonye ibyo byose bizagufasha ubuzima bwiza urabukeneye. Niba ubona uzabubona nyine ugomba kubyemera.
Yee Jean ndagushimiye cyane.
Nanjye ndabashimiye.
Ni kuri ubu butumwa rero bwa Jean dushorejeho iki kiganiro ku Ijwi rya Amerika. Ndiseguye rwose umutumirwa ntabwo yabonetse pe, gusa twizere ko ari amahoro ameze neza. Ndabashimiye cyane rero mwese uko mungana, murakarama. Mu masogonda makeya ni amakuru avunaguye.
tumushimire Thomas Kamirindi aje kudushikiriza ikiganiro muri sanga.